Hi there, welcome to Shiloh Tabernacle London. We're located in Southeast London in Woolwich Dockyard, Block 1, Unit 9, Dockyard Industrial Estate, Woolwich Church Street, SC18 5PQ. Join us for our Bible study every Friday from 7:30 to 9 p.m. and you can't miss our Sunday services packed with prayer, vibrant worship and a powerful word. First service is 9 a.m. to 10:30, followed by our family service from 10:30 to 12:30. And now, for the best part, let's get into the Word.
Sunawe ari muri jewe Fitu mune zero wakabura rugero Kuko Yesu nawe ari muri jewe Yampaye amahoro, yampaye urukundo, yampaye agakiza nzamuvuga hose. Yansize amavuta, yampaye n'umwuka we nzamuvuga hose. Yesu n'umukiza. Mfite umunezero, akabura rugero, kuko Yesu nawe ari muri jyewe. Yesu araruhura, Yesu arabohora, Yesu n'umukunzi, nzamuvuga hose. Mfite umunezero, akabura rugero, kuko Yesu nawe ari muri jyewe. Yampaye amahoro, yampaye ijambo rye, yampaye umwuka we, nzamurata iteka. Haleluya bashiriri bakandelele bo. Yesu n'umukunzi, Yesu n'umukiza, Yesu n'umubyeyi, akubera umubyeyi. Mfite umunezero, akabura rugero, kuko Yesu nawe ari muri jyewe. Atanga amahoro, atanga urukundo, nzamuvuga hose, Yesu n'umukiza. Yesu n'umubyeyi, Yesu n'umuganga, Yesu n'umukunzi, akubera umukunzi. Haleluya, hashetelebaya. Yesu ni intare yo mu muryango wa Yuda. Yesu ni urutare, Yesu ni agakiza, yarakuziye wowe wihebye, yarakuziye wowe ufite amafaranga, yarakuziye wowe utayafite, wowe utekereza ko ukijijwe, yarakuziye wowe utarakizwa, yarakuziye. Uyu mugoroba, iki gitondo, aya manywa ni ayawe mu izina rya Yesu. Nsengeye uyu mubyeyi ufite agahinda ku bw'abana, ndakubwiye ngo Yesu ni umubyeyi wawe, Yesu ni umubyeyi w'abana bawe mu izina rya Yesu. Naje kukubwira ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Isirayeli iri kumwe nawe, ntago izaguhana, ntago izagusiga. Uyu muririmbyi arimo kuvuga ngo afite umunezero. Ntago umunezero wa Yesu mvuga si umunezero w'amafaranga, si umunezero w'urushako, ni umunezero w'agakiza. Reka uhabwe agakiza uyu mugoroba, reka Yesu akugereho uno mugoroba. Umuririmbyi wundi yararimbira avuga ngo Mana nduburira amaso yanjye. Zino ndirimbo ndaziririmba ngo zibe ibyiringiro mu mutima wawe, zireme ibyiringiro aho bitari biri. Mu gitabo cy'indirimbo haravuga ngo igitabo cy'indirimbo 194 iravuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbe gutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire. Ni Zaburi 121. Ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwo ihunikira ntisinzira. Imana irinda Abanyarwanda, Imana irinda Abanyamerika, Imana irinda Abongereza, ima nirinda abagande bose iho riri maso ntisinzira imana irinda ba mama imana irinda ba papa iho riri maso ntisinzira imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho kuma mwizuba ntiriza kwica nijo rukwezi ntuza gutinya imana niyikurinda ibibi byose iteka iyo usinziriye iyo ugenda niyikurinda ibibi byose iteka imana niyirinda ubugingo bwawe neza abandi barwaye korona abandi barwaye ibirwara bidakira wowe uracyagenda kandi nawe urabirwaye ariko uracyahumeka iza kurinda amajyana amaza none no mu bihe bidashira manande uburira amaso yawe yanjye ku misozi uburira amaso yawe ku misozi rekira ibiri isengesho ryawe manande uburira amaso yanjye ku misozi ku bavandimwe banjye barwaye indwara zidakira ku bavandimwe banjye mvukana nabo bababaye ku bavandimwe banjye aho bari barushye nohereje amaraso y'imana amaraso ya yesu kristo amaraso ya yesu akugereho ku nshuti zanjye zirwaye indwara zidakira mbohereje amaraso ya yesu ku bavandimwe hirya no hino ku miryango yonzi niyo ntazi amaraso ya yesu mananduburira amaso yanjye ku misozi mbegutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire ku witeka niho guturuka ku mana yaremye ijuru n'isi kuri buri muntu wese urwaye indwara zikira n'izidakira amaraso ya yesu ku bakomeye n'aboroheje amaraso ya yesu ku bafite amafaranga bavuza n'abatafite amafaranga yo kwivuza amaraso ya yesu halelebo ushikatara bababa nizemera ku ibirenge byawe biteguza ikurinda ntabwo ihunikira ntisinzira ima nirinda abakene bose ima nirinda abatunzi bose iho riri maso ntisinzira haleluya rebo ushiriri bahaya uri imana mana uri imana gitare cyane uri imana we wankijije kansa we wandinze mu gihe cya sida we wandinze mu birwara bidasanzwe we wandinze mu birwara bikira n'ibidakira wabanye nanjye ubwo nari ndembye ubwo nari ndembye ndi masaka wabanye nanjye ubwo ntari mfite iyo ngana ndimbarara wabanye nanjye ubwo nari ndushye ubwo nari ndushye ndi mu rwanda wabanye nanjye ubwo nari mu bugande wabanye nanjye mu bwongereza wabanye nanjye aho nagiye mvuga ubutumwa hose wabanye nanjye ngwino ubane n'ubwoko bwawe mucunguzi wanjye mukiza mwiza mukunzi wanjye kuri abo barira ngwino ube umuhoza kuri abo barushye ngwino baruhure kuri abo bataze ejo hazaza badafite ibyiringiro by'ejo hazaza mboherereje ijambo ry'imana nimuruhuke katalaba silibaka nimuruhuke inshuti zanjye nimuruhuke abakozi b'imana nimuruhuke nohereje ijambo ry'imana muri abo bakozi b'imana abo bakozi b'imana barushye abo basenze abo bategereje amasezerano mboherereje ijambo ry'imana nimwumve kuruhurwa k'umwami yesu nimwumve ko ijambo ry'imana rivuga ngo nubwo muzaca mu mazi ntazabatwara nubwo muzaca mu muriro ntimuzashye Yesaya umuhanuzi yarabihanuye muri 43 ngo nubwo muzaca mu muriro ntabwo uzabatwika ndavuga kuri abo banyura mu muriro w'inzara ndavuga kuri abo banyura mu muriro wo gushaka akazi ntibakabone ndavuga kuri abo badafite uwo bafata ku kuboko abo nibo mbwira ngo ni umuriro w'akanya gatoya uzashira hari igihe nari ahantu mu ivuriro murago umuriro ukanyutse umubiri wose simbona ejo hazaza nageze aho ndakira nawe urakira nshuti zanjye nawe urakira mukunzi wanjye mukobwa mwiza urakira wowe wicaye ku gitanda ahantu n'ikibuno kirakubabaza n'ibirenge birimo birashya reka nkubwire ngo ibyo byambayeho ariko yamana yamana yakoraga igakorera na basogokuruza nanubira cyakora yamana yaruhuye ikaruhura na bayona nanubikuruhure haleluya mu izina rya Yesu ndanezerewe uno mugoroba mfite agashide bosia mfite ibyiringiro kubwo umuntu umwe Imana irimo ibohora mfite ibyiringiro kubwo umuntu umwe Imana irimo isubizamo imbaraga mfite ibyiringiro kubwo umuntu umwe urwaye pressure Imana irimo isubizamo amaraso umutima wawe nukore neza mu izina rya Yesu ikarabashikaya mfite ibyiringiro kandi ndanezerewe kuko Imana irimo iraruhura irimo irabohora haleluya iraruhura abakomeye iraruhura aboroheje irimo irakiza abafite amafaranga yo kwa muganga irimo irakiza n'abatayafite oh haleluya kuzamura icyubahiro Yesu ishimwe ni ryawe mwami mu izina rya Yesu amen reka tujye mu ijambo ry'Imana oh le bosia hata haleli bosia haleluya haleluya Imana ni umuganga Imana ni umukunzi igere ku nshuti zacu abana bacu bafite ibibazo bidasanzwe bitandukanye Imana ibagereho abo b'imyaka ine Imana ibafateho mu izina rya Yesu ibyo bibazo byo mu mara ibyo bibazo byo mu bwonko nibiranduke kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Mateyo 15:13 ngo icyo tuzarandura cyose kizaranduka na cyane icyo giti cyo Yesu atateye icyo kibazo kiri mu buzima bwawe Imana ntago ari yo yagishyizemo Mateyo 15:13 aravuga ngo igiti cyose kitatewe n'Imana ngo kizaranduka ndarandura buri ndwara yose iyo abaganga bahaye izina iyo abaganga bashyizeho sirunga ntizakira iyo niyo ndwara Imana irimo irandura mu buzima bw'umwana wawe wo w'imyaka ine nakire w'imyaka 18 nakire w'imyaka 27 w'imyaka 29 addictions zose nizishye abangabo babeshwaho n'inyota yo kunywa ibitabi by'amoko atandukanye ibyo biyoga bitandukanye nibishe iyo nyota y'inzoga inyota y'ibiyobyabwenge nishe mu izina rya Yesu maze inyota y'ijambo ry'Imana ikumanukire kandi kugereho mu izina rya Yesu haleluya turagushimye gitare tuguhaye amashimwe tugiye kujya mu ijambo ry'Imana gatoya ndongera ngaruke nsenge nanone Imana nimpa ako kanya ndagira ngo tujye tuganire ku ijambo ryo gusuzugura ibyo tunyuramo gusuzugura indwara dukurikije ko muri ino jambo ryera hari abasuzuguye indwara hari abasuzuguye imibabaro bakanesha tujye mu Bafilipi igice cya gatatu Abafilipi igice cya gatatu umurongo wa 7 n'uw'8 uyu nguyu ni intumwa Pawulo yavugaga ibyo yanyuzemo yavugaga mbere yo kwakira Kristo kandi akongera akatubwira na nyuma yo kwakira Kristo none harangije avuga gutyo ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo ibyari indamu wibuke ahandi huko haraho avuga amateka ye ko ari umuntu wize cyane ari umuntu w'amategeko ari umuntu wishe no kwicarishe koko murabizi ko ari umwe mu bishe abantu b'Imana abamenye amaraso ku bantu b'Imana cyane abo mu nzu y'Imana n'umwe kubarwanyije abakunzi b'Imana noneho Pawulo arangije avuga ati ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo ikintu cyose cyaba kikubuza Kristo kuri abo bakristu banteze amatwi cyangwa barora ndabasengera ngo nabape Pawulo intumwa yisha abantu Imana ikamubabarira wabura umwicanyi wawundi rurangiza wabura umwicanyi kandi uzi ko n'amategeko uzi yuko no kwica ari bibi ariko ukabura ahantu wishwe n'agahinda urimo uri guilty ukagira n'isoni z'ibyo wakoze ndaje kukubwira ngo nta wigeze wica kurusha Paulo icyo gihe ari Saulo kugeza aho umucyo w'Imana wamumurikiye ubwo yari mu gitabo mu byakozwe n'umwe igice cy'icyenda ubwo umucyo w'Imana waje kumumurikira ijambo ry'Imana rero ngo amaze kubona umucyo arahinduka ahindukira kimwe n'ahantu tubona Paulo aruha nubwo haraho yagiye aruha cyane nk'abandi bose ariko yakomeje umurego mu Mana arangije aratubwiye ati nyamara ibyarindamo byampindukiye igihombo ibyari profit byahindutse loss ibyo byose byari iby'igitangaza za degree zanjye zahindutse igihombo ku bwa Kristo ati ubutunzi bwanjye bwose bwahindutse igihombo ku bwa Kristo uyu mugoroba ni ibihe ushize amaso ibyo ni bizashira ejo niyo mpamvu Paulo twigisha ati jyewe ndangije kumenya yuko hari Imana idashira hari Kristo utarangira niyo mpamvu mvuze ngo amafaranga ugira uruhande amazu meza ugira uruhande bagore beza abahungu umwe beza mugira uruhande njyewe njyane na Kristo ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ku murongo w'umunani aravuze ati ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu kubwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo ila bakatala haleluya ndagira ngo abantu ku isi umuntu wese uzashobora kubona ino video uzashobora kuba ari kuri YouTube ndagira ngo uzatwara akanya gatoya uzibuke umukobwa wigeze kuba mwiza cyane wigeze kuba kitaraboneka umukobwa mwiza nanjye nari umwe muri bo hari igihe imenye itabagaho tutabagaho abantu bose bakaba uriya mukobwa ni mwiza mukobwa tereza hey ese ni ukwande ibyo byabayeho ibyo byariho kandi byiza ku mubiri ariko Yesu amaze kuza narangije kumenya yuko ubwiza bw'iyi si ntago buri permanent uze kugira akanya wicere mu gashonda uze kureba ubwiza bwo wiyiziho hari abakuruta ubwiza ariko nabo bariho barahinduka imisambi mu maso hari abantu bigeze bagira amafaranga ubutunzi bwinshi cyane uze kwicara mu gashondo babare mu gakona ubabare impamvu bigeze kuba batunze bakaba atari abatunze uzi uko bigenda ni ishusho y'uko isi n'ibiyirimo ari bizashirejo ariko uze kugereranya urebe abakobwa bafite ijambo ry'Imana wicare wishyire muri ako gakona njye nicara mu gakona ahantu nkabona yataba Yesu mba nararimbutse iyataba Yesu mu batunzi sinarimo mu bize sinarimo mu bafite ubwenge sinarimo ariko ubu ndabufite ubwa Kristo ndeka nkubwire ibi by'iyi si n'ibizashira ndashaka kwinginga umuntu umwe w'umunyambaraga uzi ko ari umunyambaraga uzi ko ari umunyantege nke ndashaka kwinginga uwo muntu uwo mutunzi w'icyahantu uwo nguwo uwo mukene w'icyahantu naje kubabwira uyu munsi Paulo aratubwiye ngo ibyari ibintu by'igiciro byahindutse igihombo kuri we ku bwa Kristo wahombye iki mukozi w'Imana nare sorry ngo nare umuryango wa yudindize wowe usizwa amavuta ayo mavuta ntago yasizwa kuko warutaga abandi ubwiza kuko warushaga abandi amafaranga woya kuko warushaga abandi kuvuga woya Paulo aratubwira ngo femo kumenyekana ubutwari yabushyize iruhande ku bwa Kristo uyu mugoroba shyira iruhande ubutwari bwose ku bwa Kristo shyira iruhande ibyo byuzi ko uteye neza ibyo byuzi ko usa neza bishyira iruhande n'ibizashira ejo ufate Kristo Kristo niwe udashira ntago ajya ashira ubugingo buhoraho buri muri we kuba mwakiriye buri muri bo uyu mugoroba ufate icyemezo cyo kwakira Kristo reka nongere ngusomera handi aravuze ngo wendetse Paulo abivuze neza ati ibyo natekereje ya masuti meza twashakaga zankwazo nziza hari bamwe bonzi batajya bavuga yuko batigeze bambara inkweto ngo kutambara inkweto ari abana ubu ngubu birabatera isoni baravuga yuko baza bambaraga inkweto batazi kwi no ndavugana nabo bajyaga kwiga mu mashuri badafite ibirenge byabo bigashya amaga imyate ubu ngubu tukaba twambaye inkweto za hatari ubu tukaba twambaye imyenda myiza y'igiciro tukaba dutekereza yuko ari ibyo birangijeyo hirya iri jambo ravuga ngo hirya y'imibabaro hari ubuzima hirya ibaze none se wowe ntabwo utarigeze wambara inkweto ukarangiza nk'imyaka irindwi ku isi utambara inkweto kuvuvutse none ubu ngubu ukaba uhindura inkweto zirenze eshatu ngo se kuki utareba yuko no mu mana ejo ibyo wasabye imana ejo bizabaho ari kubaye iki hari abantu kuri nosi bategereza bo kuba batazayivamo abantu turi ibyatsi turi ibitaka tuzayivamo reka twese twirundanye duhamagara umwami imana duhamagara umucunguzi wacu tumugarukire tumubwire ngo aho twirase utubabarire aho tworoye nabi utubabarire yesu aragushaka aranshaka mu izina rya yesu aradukeneye hari akantu nenda kukwereka ko kakomeje kumfasha abaroma Paulo avuga hariya mu baroma abaroma igice cy'umunani murongo wa cumi n'umunani Romans 8:18 Paulo arimo kubwira itorero ry'i Roma arababwira ngo umurongo wa cumi n'umunani dusomeyo ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa ngo kuko ndetse ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'imana hari abantu bari ahantu bakaba bababaye muri kano kanya ariko imana ikaba ibateguriye ubutunzi budasanzwe ndabazi benshi babaye mu buzima bubi uyu munsi bakaba bari mu buzima bwiza nawe uri mu buzima bubi ejo imana izagucishaho uyu munsi iragucishaho ngo Paulo aravuze ati byose ngo abonye yuko imibabaro ya kano kanya ndetse mu cyongereza aho baravuga ngo the suffering of today Apostle Paul says that it is light affliction naka yatugereranyije nk'utuntu tworoshye kandi wibuke Paul avuga no magambo yari afite ihwa mu mubiri we ababara hari umuntu ndimo mvuga buno butumwa uragenda ukababara umwenda ugatuma udasinzira ugacumbagira kuvuvutse uva mu mwenda ujya mu wundi uva mu idene rya banka y'i runaka ukajya mu idene ry'iyindi banka reka nkubwire ibi bintu bizashira reka dusange umwami imana niwe udashira reka dusange kirisito ariko aravuze ati maze kureba yuko ibi iki kukubabara kw'ino minsi ari uko igihe gitoya aravuga ati hari there is a glory that is awaiting hari icyubahiro kimbikiwe ahandi aravuze ngo abana b'imana isi yose irategereje ibyaremwe byose birategereje kubona ibyo abana b'imana bazaba hinduka bakaza bagakora hari imirimo imana igiye gukoresha itorero nimwumve buno buhanuzi ku itorero ry'imana ngo nituve muri comfort zone nituve hahandi twaricaye amatorero ntabwo tukijya amatorero bamwe abakozi b'imana muranyanyagiye ahantu hose imana irimo kutwibutsa yuko itorero covid itigeze ihagarika itorero ry'imana covid ntabwo izabanaho structure y'imana mu murimo wayo nimutabare muze muhunge muhungu mujinya w'Imana niko numva umwuka yamfashije ngo mbaganirize itoro ry'Imana amagambo naye abantu babakirisitu n'abantu bazi Imana n'abantu bazi ukuri n'abantu bamenye ukuri Imana irimo kutubwira ngo ibuka icyo wahamagariwe ugikore ugifite imbaraga zo kugikora nange nuko niko barimo bambwira muri kano kanya ricyo Yesu atubwira niki COVID naba yaraje ukaba ugifite umwuka w'abazima fata telefone uhamagara abantu jya ku murongo uhamagara usengera abantu haguruka ujye gushaka barushye n'abaremerewe n'icyo Imana yaduhereye ubuzima rero ndenda kukubwira ngo hirya y'ibyunyuramo hari ikamba hari kamba ryiza Yesu azanyambika azaritse kawinyenyeri Fite byiringiro byo kuzaryambara mbega ikamba ryiza Yesu azanyambika Imana ihe umugisha Pastor Jeki kuvuga ko karirimbo njya nkaririmba nabe nkavuga intege kimwe azavuga ati ndekere indi rimbo ariko ntarabimbwira Imana imuhe umugisha Imana irashaka ko duhaguruka tugakora imirimo dusuzugure Paulo aratwigisha ngo yasuzuguye indwara asuzugura amafaranga y'isi asuzugura ubutunzi bw'isi kubwa Kristo uyu mugoroba suzugura ubutunzi bw'isi undi mukozi w'Imana wamfashije cyane mu Baheburayi igice cya 11 murongo wa 24 kugeza kuri 26 kuri 26 aravuga ngo Mose reka mabasomere ntaza kuvuga amagambo yanjye Hebrews 11 ari hehe nguyu twamugezeho abaheburayo 11 hanyuma murongo wa 24 kugeza kuri 26 aravuze gutyo ngo reka tuhasome twirukanka turangize aravuze gutyo 20 aravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farao ngo hari ahantu aba bantu ba Paulo ba Mose ba Joyi nawe nundi na ba Filipo na ba Petero na ba Mukaruzage na bande bose ngo igihe kigeze haraho igihe kigera ugakura ukanga kuba umunyamahanga n'umuntu utazi Imana n'umuntu utavuga Imana n'umuntu udakunda Imana muri kano kanya icyo Yesu atubwira niki ngo Mose yageze ahantu urwego hari urwego Imana ishaka kugeza yitorero ngo dusuzugure indwara z'ino minsi ubukene bw'ino minsi imivugire y'ino minsi kuruha kw'ino minsi kuko hari ahantu ugomba kugeza ubwoko bw'Imana ngo Mose aravuga ati ntago nzitwa umukobwa wa Farao atangiye gukura bisobanuye iki amaze kumenya ukuri reka tumanuke ku murongo wa 25 tuzamuke ahubwo ahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha ibintu byose yanze ubutunzi bw'ibwami hari abantu bagomba kurekeraho gukunda ibintu by'iyisi ubwami bw'iyisi buzashira n'ibiyirimo natwe abayituye isi tuzavaho tuzarangira sitwe tubanje murabizi ko n'abakurambere bacu bagiye natwe tuzavamo ariko ikibazo ni iki tuzaba turahagana hehe turagana he tugamije he reka tugane ijuru mu izina rya Yesu murongo wa 26 nurashakaga cyane kuko yategereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'abanyegiputsa babitse bwose kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa hirya iri tubabaza hari ingororano niryo ryakamba nicyo cyacyubahira Imana itubikiye ngo yanze amatungo yo kwa Farao yanze kwitwa umwana w'umunyamahanga aravuga ati jewe ndi umwana w'Imana mu mwanya wo kugira ngo nicere ngibyo kurya by'ibwami hanyuma nindangiza nzajye muri Genome atereka ngende njye kubara n'abababara hanyuma ejo nzinjira ijuru azabone ubuzima bw'iteka ryose twavuga byinshi tukarangiza reka tuvuge gutya dutekereze rya jambo Yesu yavuze yaganiriye uriya mu uriya muri Luka 13:33 ati mureke byose nimutabireka ntago muzitwa abakozi banje byose ibyo Yesu yababwiraga ntabwo ari ubutunzi gusa si namafaranga gusa ariko noneho nukuvuga ngo byose iby'umubiri nimubireke iby'umuntu ushaje aho Yesu yadusanzwe itwa kugaruka ngo tujye kubitoragurayo ne tujye kubitoragura turaza kunanirwa ubwami bw'Imana Yesu aravuga ngo utazareka se ngo areke nyina utazareka umuvandimwe we ntabwo agenewe ubwami bw'Imana araguhamagara umwami Imana Yesu Petero aramubaza mu gice cya 19 Matayo aramureba ariko Yesu ko twagendanye nawe ko twaruhanye kwa duhamagaye tukareka ibyacu ko twaretse za business zacu ko twaretse ububari ko twararaga tunywa hari umukobwa mwiza nigeze kubwiriza ubutumwa muri kino gihugu yari umwe mubona abwirije ubutumwa ubu ngubu n'umukozi Imana mwiza cyane mu gihugu cy'u Rwanda Imana ishimwe kubw'ibyo kubw'imbabazi zayo yari yica ahantu mu mfuruka nkunda ko atajya bihisha yari yica ahantu yihisha nyuma y'urugi mvuga ijambo ry'Imana asa n'useka ijambo ry'Imana ryaje kumutoragura ryaje kumusama ndagusengeye ijambo ry'Imana rigusame wowe useka ngo bariya nabasazi bariya baca muri biriya bari mu miruho nabo babanze bikize ijambo ry'Imana ryaraturokoye ryaradukijije niyo mpamvu tugukunda ngo nawe rigukize mu izina rya Yesu uyu mukobwa yari yihisha inyuma y'urugi aseka joyi ngo ndi umusazi ubu none nawe ni umusazi baramuseka hari umuntu uri hafi gukizwa hari umuntu mu bakomeye uri hafi gukizwa hari umuntu nirirwa nsengera abakozi b'Imana bagiye biyambura ibyabo bakambara intwaro z'iyisi bakarwanirira amahanga bakaturwanirira ndabasengera aho bari hose ngo ijambo ry'Imana nabo ribagereho ariko namwe ribaruhura ariko natwe tujyaraturuhuye ntabwo nigeze menya ko ari igihe nzavuga amagambo nk'aye ariko Yesu yaje ibintu byose abihindura byiza nawe akaguhindura mwiza nanjye akampindura mwiza ndabasengera mu izina rya Yesu wowe uzabona ino video wowe uri kuri YouTube utarakira Kristo reka twakire Kristo hamwe nawe turakwakiriye mucunguzi mwiza turihana ibyaha byacu byose turagusaba ngo izina ryacu rivanwe mu gitabo cy'abanyabyaha ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo ubwo uzaza usoma amazina y'abera iryacu natwe rizabe ririmo ni mu izina rya Yesu Amen. Wowe usenze iryo sengesho, hari abakirisitu wabuzi, hari abapasteri wabuzi, wabutse mu Bwongereza nka hano, ujye kuri website yacu Charlotte Tabanako, turagutegereje tuzasengana nawe. Turagukunda. Waba uri mu mahanga hirya no hino, hari abakirisitu, hari n'abapasteri bazagufasha gukura mu Mana. Abarwaye indwara twabasengiye mwakize mu izina rya Yesu. Abakeneye abafite ubuhamya mukomeze mu buduye dushimiye abakobwa beza n'abahungu beza ababyeyi mwaduhaye ubuhamya Imana ihabwa icyubahiro yayindi kiza yayindi ivuga bikaba yayindi itegeka bigakorwa ibaho umugisha amanywa na nijoro ndabakunda ndakomeza kandi mbasengere turangije amateraniro yacu mwakoze nshuti z'inshuti zanjye mwakoze aka kavidiyo mugende mukohereze hose ku bantu bumva uru rurimi Imana ibaho umugisha cyane ndabakunda Amen.
Thank you so much for listening to this sermon, and I know you've been blessed. For more information about Shiloh Tabernacle and other sermons, please visit our website www.shiloh.org.uk. And don't forget to follow us on all our social media platforms, Instagram, Twitter, and Facebook at Shiloh LDN, Once again, that's at Shiloh LDN. You've been listening to Shiloh Tabernacle London, changing lives, building dreams. Until next time, God bless.